Kun wixata hanga jimaataatti galgala sa'a lamaa fi rakkaa hanga sa'a sadiitti kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kibxataan koloolessa 29 bara 2024 attamooltan kabajamtoota hordoftoota keenya keessummeessituun keessan an Tuujubee Horaati. Filannoo Yuunaayitid Isteetsi gaggeessamuuf torban tokko hafee jiruuf namoonni miliyoonaan lakkaa'aman dursanii sagalee kennaniiru. Filannoo Ameerikaa keessatti kan dorgomuuf jiran paartii Green Party jedhamu sagalee 100 hanga tokko ni argama jedhamee tilmaamama. Lammiileen Ameerikaa Keeniyaa keessa jiraatan haala filannoo sagalee kennuu irratti mari'ataa jiran hanga xumura sagantaa keenyatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma oduudhaaf gara mitukkuutti isin dabarsa.
Waraana kaaba Itoophiyaa Tigraayitti ka'ee ture baqaaf namoonni Suudaanitti baqatanii turanii fi Suudaanittis waraanni ka'uu hordofee as gara Tigraayitti kanneen deebi'anii jiran gargaarsa dhabnee rakkachaa jirra jechuun sagalee Ameerikaatti himan. Erga gara biyyaatti deebinee ji'oota 6 ol lakkoofsine kan jedhan namoonni kunneen gargaarsa namoomaa argachaa hin jirrus jedhaniiru. Obbo Gabra Libaanos Kiduu waraana Itoophiyaa kaabaa baqaaf gara Suudaanitti baqannee waggoota 3 buufata baqattootaa keessa turre jedhani achittis waraanni yommuu ka'u komishiniin dhimma baqatu. Tootaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii gara biyya keenyaatti akka nu deebisu gaafannee gaaffii keenya yeroon waan hin deebisiiniif sodaa nageenyaa qabnurraa kan ka'e faddaalotaaf maallaqa kaffallee karaa matamaa as deebine. Deeggarsa IOM nuuf godheen immoo gara Tigraayitti seenne garuu deeggarsa homaayyuu argachaa hin jirru jedhaniiru. Naannoo Tigraayitti biiroon dhimma hawaasummaa fi deebisanii dhaabu dhimma kanarratti gaafatame naannichi humna waan hin qabneef kanneen baqarraa deebi'anii jiran kana gargaaruu hin dandeenye jechuun sagalee Ameerikaa. Hoogganaan biirichaa obbo Addaraajaw Shiishaay haala namoonni kunneen itti deeggaramuu danda'an irratti UNHCR fi mootummaa federaalaa waliin dubbanneet turre jedhani garuu hanga ammaatti deeggarsi kennamee fi hin jirus jedhaniiru. UNHCR irraa deebii argachuuf yaaliin har'aaf taasisanaaf hin milkoofne jechuun Finfinneerraa Gabra Mikaa'el Gabra Madiintu gabaase.
Manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa har'a jechuun onkoloolessa 19 bara 2017 kan geggeesse walga'ii waggaa arfaffaa kan waggaa hojii 2ffaa isaa irratti muummichi ministeeraa Abiy Ahmed yeroo adda addaatti kan isaan muudan aangoo ministeerota 5 raggaasisee jira. Aangoon isaanii kan raggaasifameef ministirii dhimma alaa Dr. Geediyoon Ximootiyoos, ministirii haqaa Haannaa Araayaa Sillaasee, ministira daldalaa fi waaltaa hidhataa godinaalee Dr. Kaasaawun Gofeef, ministira tuurizmii Salaamaawit Kaasaa akkasumas ministira aadaa fi ispoortii Shawit Shaankaati. Kanneen keessaa 2 baatee waxabajjii waggaa darbee kan muudaman yoo ta'u 3 immoo onkoloolessa 8 muudaman. Gara oduutti aanutti ennaa dabarru hospitaalli Angaacaa kan godina Kambaataa keessatti argamu hojjettoonni kaffaltii ji'oota 6 nuuf hin kaffalamne jechuudhaan hojii dhaabuun isaanii ibsame.
Bulchiinsa mootummaa naannoo giddugaleessaa Itoophiyaa godina Kambaataa aanaa Angaacaatti kan argamu hospitaalli sadarkaa duraa Angaaca hojjettoonni kaffaltiin sa'aatii dabalataa hojjenneerru yeroo ji'oota 6 nuuf hin kaffalamiin jira jechuun sababa hojii dhaabaniin guutummaatti hojii dhaabeeraa jedhame. Doktoroota fayyaa hospitaalichaa dabalatee hojjettoonni 80 hojii dhaabuu isaanii hordofee onkoloolessa 12 bara 2017 irraa kaase hojii dhaabuu isaan tajaajilamtoonni rakkanneerras jedhu. Hospitaalichi namoota hanga 200,000 tajaajila kan kennu akka ta'ee fi amma hojii dhaabee jiraachuu isaas kan mirkaneessan hoogganaan hospitaalichaa obbo Tasammaa Abarraa tajaajilamtoonni rakkoof saaxilamus eeraniiru. Hoogganaan waajjira fayyaa godina Kambaataa Dr. Raamaaro Aabboo rakkicha furuuf hojjettoota hospitaalichaaf waamicha dhiyeessinee argachuu hin dandeenye jedhanii kanneen furtuu manneen hojii hospitaalichaa fudhatanii argamuu didan seeraan itti gaafatamu jechuun sagalee Ameerikaaf himaniiru jechuun hawaasarraa Yoonaataan Zabdiyoostu gabaase.
Muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guutareesh waraanni Sudaan keessaa ji'oota 18 lakkoofsise xumura akka argatu jechuun wixata kaleessaa waamicha dhiyeessan.
ወራነ ሱዳን ከሳ ነሞተ ሚሊዮኖት ለካመን በላፍ ሳጥሌፊ ቀይሳኒ ራቡቂሰ ከን ጆተ ቁደሰደት ለኮፍሽ ያከዳበቱፍ ሙርቶ በርባደ ከንጀደን ጉተረጅ ሃሊ ካበዳርፉር ኤልፋሸር ከሰት ነሞተ ነጋር ትራወተሙ ያደሳለስ ጀለኒሩ ኢብሰይሳኒ ከሰት ያለላን ሁምኖን አርኤስኤፍ ከን ሁምና አዳ ሱዳን ኤልፋሸር ከሰት ፉልአቻ ቱረን አማሲት ፉፈጅራቹን ሪፋሳለ ጀለኒ ነሞኒ ሲቪሊ ቀይሳኒ ራቡቃኒረን በላፍ ሳጥለሙስ ምርከኔፈን nera jalaniru kartum ke satti sumnoni warana sudan halilla qillen sarran bakkota namoni nagajiratan ratti fudatan jumulan ajjesun ittufufejirachus sukane satau eraniru abatamotmo tagamto manit ambassador united states kantate linda thomas greenfield misensoni manamare meshahar ka qamnun warwarani cheke sejiran ratti kokobbi kawu qamne jechunga fataniru misensoni manamare golanaga abatamotmo tagamto mani lolli akalabatu fitattafin garfurmata siyasati tasifo አከደበሉ አከሱመስ ራብሳን ጋርጋርሳ አከደበሉ ፋል ለከሚጀቱፊ ቱምሲፎያን ቃመሌ ወለወራና ጅራን ራከታ ሲፈሙ ጋፈተኒሩ
ክብጣ ተሐራ ሀሌላ ቅለን ሰራን እስራኤል ጋዛ ገመካባ መነን ጅረኛ ረት ፍረተን ዮጥቃተነ ሞን ጃተማ አጄፈሙ አንጎን ፈያ ፋልስጢን በክሰሰን
ሀሌላ ቅለን ሰራን ካባ ጋዛ ከሰት እስራኤል ክብጣ ተሐራፉ ለተኒዮ ጥቃት ነሞን ጃታ ማጀፈሙ ከንብሰ ሚኒስትር ፈያ ጋዛ ከነን ከሳስ ባይናን ዳይመን ይፍዱ በርቶተ አከታንለ ደበለታኒስ ነሞን ኩላቶር ባማዩ ሂን አርገሚንጅሩስ ጀሌራ ሊመከነ ረቲ በተለቲ ሁምና ወራና እስራኤል ራዋንት ጀለሜሩንጅሩ ፓርላማን እስራኤል ሴራ ሐራ ረጋሽን ኤጀንሲን አበተሞትሞ ተገምቶ መኒ ካን ገርጋርሰ ነሞማ ፓለስቲን ከሳ ኢኒ ኤጀንሲ ገርጋርሰ ዳበተሞትሞ ተገምቶ መኒ ፓለስቲን ይፍ ለሙ ከርጋርሰ ነሞ ማጋዛ ከሰቲ አካ ሂንከኒኒ ዶርኩ ቱሜራ ሴሪችስ ጉዮ ተሰገልተመ ከሰቲ ሆጂራ ኦላ ከንጀለመ የሙተው ሆገና ወላናን አበተሞትሞ ተገምቶ መኒ አንቶኒዮ ጉተሬሽ ዊጣ ተከለሳ ኢብሰከነኒ ዶርካንኩን ነሞ ተፓለስቲን ቀይሳኒ ራቡቃኒ ረንረት ሚዳ ለቀብሲ ሰጀለኒ እስራኤል ሴሮተ ኢድላ ዱኛ ከበጆፍ ድርቀማ ከቀብዱ ኤሩን ሴሮኒ ቢየከሳ ሴሮተ ኢድላ ዱኛ ዶርኩ ሂንደንዳኒስ ጀለኒሩ ሚኒስትር ሃጃ አላ ተርኪ ኢብሰኪብጣ ተሐራባ ሴኒሞ ሴር እስራኤል ይፈጋላለ ሴሮተ ኢድላ ዱኛ ጎሉ ለስ ጀለራ ገመብራቲን ገሬኒ ደቶተ ሄዝቦላ ካን ሆገና ኒሳየሮ ኤራ ጂአፉልባና ደርበከስ ማጋላ ቤሩት ከሰት ያለላ እስራኤል ራወቴን አጀፈመሩ በከይሳ ሆገና ሃራ ሼክ ነይም ቃሲሚን ሙዱ ክብጣታራ በክሰራ አንሮ ያት
ገረገባ ሰከኝታኑ ተናጨኑ ለሚሌን አሜሪካ ኬንያ ከሰጅራታን ሀንገቶኮፍ ፍለኖ ፕሬዝዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ካምበራካናረት አካዳ ሰገሌ ከኑፍ ካሮር ፈተን ከሰት ኢሞን ጆን ኢማማተ ቢየ ከሳፍ አላታው ኢፍሰን ገባሱን ሰገሌ አሜሪካ ዘይነብ ሰይድ ለሚሌ ቢየ አላላማ ወሊን ካዱበቹራን ከመጋላ ናይሮቢራ እርግተ ጃለነዴሳ
ወጎተ ኩደሸኒ ኦሊቭ በርሲሳተኤ ናይሮቢ ከሰ ከጅራት ብራንደን ሳፖስ ማጋለቲን መናኮቲ ጄዋማ ለሚወን አሜሪካ ትልማማን ኩማሶዶሚ ጃታን ከነን ኬንያ ከሰ ጅራታን ከሳ ተኮ አከቴ ገባስኒ ሚኒስትሪ ኢማአላ በረኩማለማፍ ዲግደሚ ተኮ ባሴኒ አገርሲሳ ሳፖስ ለሚ አሜሪካ ይወተው ዲማ ኢማማታ አላ አኩመ ዲማ ቢየ ከሳት በርባችሳተ ኡዱበታ
given what one candidate has done in the past against you know a woman's right to choose for instance
kadimamantokko kanandura mirgaflanno dubarto tarrettu wano jeteyo lalle wani shin qamashe fojjettu sun wananaf akkan barbaachisa tayeda mirgijarren sala wal fakkata anjalale wantani lgbtqs wan baye anaf barbaachisa tayeda akkasumas beekta ስለኖ ሀዋታነ ተፈቃተ ሰባባንሳስ ካድማማን አንደገሩ አናወጂን ዲሞንደረት አርከዲባ ወሊንሲማቱ ፈከኛፍ ኢማማተከኛ እስራኤል ፍልስጤን ረትቀምኑ ወሶከነ ጫላፎዬ ነትቶላ
ሳፖስ አከጀዴት ሀዋስ ና አሜሪካ ኬንያ ከሰጁ አካታ ፈገኛራ ሰገሌ ከኑ ደንደውረት ሁበኖ ኡሙዳፊ ነምኒ ሁንዲ አዴም ሰፊለኖ ቢያት ዴቤ ሰፊሳን አከወጀቱ ምርከኔሱን ጉዲና ገርሲሰለ ቃው ገመሴራ ኩታሌ ዩናይትድ ስቴትስ ከሰጅራ አቱፊ tattaafii dhuunfaa gidduu jiru qormaata ta'e hafeeraa jedha.
Unless you like really know what the rules are for your state, it can be tricky.
Duguman sirri kutagana keessa jiru maal akka ta'e yoo sirritti hubatte malee beekuun qofti gowwoomsa ta'uu danda'a. Sagalee kennuudhaaf galmaa'uu keessan ilaalu akkasumas waraqaa filannoo bakka qaamaan hin jirretti ittiin sagalee kennan gaafachuufaa hubachuu qabna. Sababiinsaa isaan kun deemsa adda addaa lama waan ta'aniif.
David Aransan lammii United States Nairobi keessa jiraatudha. Biyyoonni lamaan kun kiiloomeetira hedduu addaan fagaatanis lammiileen Ameerikaa Keeniyaa keessa jiraataa jiran filannoo kana irratti hirmaachuuf gammachuu guddaa akka qaban, lammiileen Keeniyaas waa'ee adeemsa demokiraasii Ameerikaa keessaa baruuf fedhii guddaa akka qaban dubbata.
U.S. activity can have a major meaningful impact on countries like Kenya. And where who we elect
sochi United States go to biyota akka Kenya irratti dhiibbaa hiikkaa guddaa qabu qabaachuu danda'a. Akkasumas eenyuun akka filannu uummata Kenyaaf illee baay'ee barbaachisaa kan ta'edha. Dhugaa dubbachuudhaaf yeroo tokko tokko addunyaan eenyu pirezidaantii Ameerikaa ta'uu akka barbaadu sagalee addaa argachuu qabu jedhee yaada. Sababiinsaa addunyaa guutuudhaaf baay'ee barbaachisaa waan ta'eef.
Saapos filannoo United States addunyaa irratti dhiibbaa qabaa isa jedhu irratti walii gala.
Policy in America impacts my life in Kenya because you know the US has so much influence over policy in other places.
Imaammanni Ameerikaa jireenya koo Kenya keessaa irratti dhiibbaa qaba. Sababaansaa United States imaammata bakka biraa irratti dhiibbaa guddaa waan qabduuf. Kana booda Ameerikaa waanan hin jiraanneef waa'ee Ameerikaa dagaddee jiraachuun gowwummaa natti ta'a.
Lammiileen United States biyya alaa keessa jiraatan lamaan kun filannoo pireezidaantii United States kan bara kana hariiroo idila addunyaa bocuu keessatti gahee guddaa akka qabu amanu.
Filannoo Ameerikaa torban har'a geggeeffamu irratti kaadhimamaan Green Party jedhamu naannoo parsantii tokko akka argatu tilmaamama. Haa ta'u malee sagalee xinnoos haa lakkoofsisu malee qabxiin parsantii tokko kun bayii filannichaa waliigalaa irratti dhiibbaa guddaa ni qabaata jedhama. Gabaasaa Maaksim Adams nugusuu dhiyeessa.
Jill Stein kaadhimamtuun Green Party filannoo pirezidaantummaa irratti naa dhiyaatan. Kun jalqaba isaanii miti jedha gabaasi kun. Fakkeenyaaf bara 2016 kaadhimamtuun paartichaa kun dhibbantaa tokko argatanii ture. Xiinxaltoonni akka tilmaamanitti dhaabni Green Party keessumaa kutaalee murteessoo ta'an keessatti sagalee xinnoo akkasiillee yoo argatan bayii filannichaa irratti jijjiirama guddaa fiduu danda'u. Sagaleen dhibbantaa tokko sun bara sana Hillaarii Kiliintan pirezidaantii ta'anii filatamuu irraa gufachiiseeraan jedhanii amanu dimokiraatonni baay'een. Kutaa Michigaanitti fakkeenyaaf Doonaald Tiraamp Hillaarii Kiliintaniin kan ittiin mo'atan sagalee 11,000 akka turee fi kaadhimamtuun Green Party Jill Stein immoo sagalee 51,000 akka argatan yaadachiisu. Haa ta'u malee ekspoortoonni tokko tokko sagaleen Stein argatan sun Hillaariif dhaqaa yookiin hin dhaqu wanti beekamu hin jiru jedhu. University of Virginia Center of Politics jedhamurraa xiinxalaa filannoo kan ta'an Kyle Kondik haala kana inni ibsan.
I just don't think it's as easy just to say oh well that person is just stealing votes. You don't know what a voter's behavior would be if they
namni sun sagalee hataa jira jechuun akka salphaanatti hin fakkaatu. Sababaan isaa warri sagalee isaa kennan fedhii yookaan immoo amalli isaanii maal akka ta'e hin beektu. Yoodhuma dhaaba lama keessaa akka filatan dirqisiisamanillee.
Haalli wal fakkaatu filannoo pirezidaantummaa bara 2000 keessas ta'ee ture. Yeroo sana wayitaa bakka bu'aan Green Party Ralph Nader Floridaatti sagalee 100,000 argatan sana George W. Bush sagalee 537 ture kan kaadhimamaa dimokiraatotaa algooriin mo'atan. Jaak Raakoof Stanford Yuunivarsiitii qorataa dhimma heera mootummaati.
Is when you have a highly contested election that's being to some extent bitterly fought out, you assume that people's second choice would really matter.
Furmaata kanaan walqabatee rakkoon jiru innaa filannoon baay'ee walitti dhiyoo ta'ee uummati filmaata lammataa qabaachuun barbaachisaadha jettee yaadde. garuu moodeliin kun waliigalatti dogoggora. Dhugaan jiru namoonni kaadhimamaa paartii sadaffaaf sagalee isaanii laatan kan isaan sana godhaniif sababa mataa isaanii waan qabaniifidha. Tarii paartii warra jiranitti aaraniiru yookaan immoo gammadoo miti. Sanaaf sagalee isaaniitiin diddaa isaanii agarsiisuu barbaadanii ta'a.
Ammas kunoo dimokiraatonni iyyuu eegalaniiru. Jilistaayin filannoo kanarratti Haarisiin sagalee argachuu maltu gar xiqqeessuu jetti jedhama. Ibsi Maaksiim Adaams kun VOA'n wayitaa garee duula Jilistaayin quunnamuu yaaletti ittaanaa daayirektarii pireesii kan ta'an Saam Peefeefeel kaadhimamaa paartii sadaffaa qoccoluun yookiin dubbii itti barbaaduun sirna dimokiraasii gaga'uu qofa otoo hin taane sagalee filattootaa ukkaamsuun uummata doorsisuun waan inni filachuu barbaadu akka hin filanne gochuu yookiin immoo tasuma waanuma filannoo jedhamu akka hin filanne akka irratti hin hirmaanne dhorkuudha jedhan. Haa ta'u malee kutaa Michigan filannoo baranaa kana keessatti baay'ee murteessaa ta'a jedhamu keessatti Green Party'n dhiibbaa olaanaa ni uuma. Sababaan kutaan kun Ameerikaa keessaa kutaa uummanni musliimaa baay'inaan keessa jiraatu waan ta'eef musliimonni hedduu kun jeequmsa namummaa Gaazaatti ta'aa jirutti gammadoo ta'uu dhiisuu miti. Bulchiisi Baayden Israa'eliif deeggarsa godhutti kan dhaaran waan ta'eef sagalee isaanii garee Green Party'f laachuu danda'u jedhama. Gabaasaan baatii darbee Kaawunsilii American Islamic Relations jedhamurraa bahe akka jedhutti musliimonni Michigan keessaa 40% ta'an Jilistaayin yookiin Green Party filachuudhaaf yaadu. 12% ta'an immoo Haarisiif sagalee kenninaa jedhaniiru. American Enterprise Institute jedhamurraa John Foster kanarratti yaada laataniin.
She'll take more votes from Kamala Harris and Democrats. In close key states have not been as successful at keeping her off the ballot.
Jilisteen Kaamilaa Haaris irraa sagalee hedduu fudhatti. Kana qofa miti. Dimokiraatonni kutaalee dhiyootti jiran mataan isaanii Jilisteeniin gad qabuu badaas itti milkoofne. Kanaaf yoo dorgommii kana kutaalee baay'ee murteessoo ta'anitti dhiyeenyaan hubanne Jilisteen gaafa guyyaa filannoo sana kutaalee hedduu eegaman keessatti jijjiirama qaqqabsiisuu ni dandeessi.
Kutaaleen Wiskoonsinii fi Arizoonaan bara 2020 Joo Baayden sagalee xinnoon kan itti injifatan naa ta'u baranasi kutaaleen lamaan kun warra murteessoo jedhaman keessaadha. Bakka kanatti musliimonni baay'ee Haarisiin otoo hin taane Staayiniif sagalee akka laachuuf jiran gabaasi kun dabalee addeesseera. Yeroo filannoo eenyu akka sirriitti filate yookiin filatame ifatti addaan baasuun rakkisaa ta'utti sagaleen Green Party'n argatu qabxii jirurratti jijjiirama guddaa yookiin murteessaa fiduu akka danda'u gabaasii Maaksiim Adaams kun addeessee jira.
Filannoo sadaasa shan geggeeffamuuf torban tokko dursee Yuunaayitid Isteetsi keessatti namoonni miliyoona kuma hedduutti lakkaa'aman sagalee kennaniiru jedha Yuunivarsiitii oof Filooridaa keessatti qaamni filannoo hordofu yookaan Election Lab. Lammiilee Ameerikaa hidda dhalate Itoophiyaa ogeeyyiin filannoof tola ooltotaa dabalatee filattoonni filannoo pirezidaantii sadaasa shan geggeeffamuuf dursanii sagalee kennuun faayidaa hedduu akka qabu sagalee Ameerikaatti himaniiru. Gabaasaa Darajjee Dastaa qopheesse jaalannee dhiyeessa.
Dooktar Salamoon Rattaa magaalaa Mizurii kan Kaansaas keessa waggootii 33 kan jiraatan yoo ta'u guyyaa filannoo sana eeganii sagalee kennuu mannaa dursanii filatanii jiru. Guyyaa filannoo ifatti labsame dura maaliif sagalee kennuu akka fedhan sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru.
Kutaan keenya carraa nuu kennee jira. Fakkeenyaaf guyyaa filannoo yoo ni hojjetta ta'e yookaan gaafa sana yoo si hin mijoofne deemsi sagalee dursanii kennuu jalqabamnaan atis dursitee filachuu dandeessa. Waajjira boordii filannoo naannoo kee jiru deemta. Garuu sababaa qabaachuu qabda. Gaafa filannoo sana yoo ni hojjetta ta'e yookaan beellama kabiraa akka beellama dooktaraafaa yoo qabaatte akka dursitee filattu siif eeyyamu.
Dooktar Salamoon manarraa daqiiqaa 45 fagaatee akka hojjetan kan dubbatan yoo ta'u muddamni tiraafikaa yoo jiraate yeroo galgala manatti galan sa'aatii dabalataa akka gaafatu dubbatan. Dafanii sagalee kennuuf filachuun isaanii fudhatamaa argachuu isaa fi mirkanaa'u dubbatan. Sagalee dursanii kennuunis ረክሳ አከንታኔ ዱበተኒሩ
የሚያስቸግር ነገር የለም ያው እዚህ ሀገር ሁሉም እንግዲህ ህጉን ጠብቆ ነው የሚሄደው ከኛ የሚጠበቁት ነገሮች ከመማራች
አስትረኮን እንጅሩ ናምኒ ሁንዲ ሴሮርዶፋ ወንቲድ ያቹ ቀቡ ወረቃየኙማ ፍለታ ከምቡልቺሶ ተናኖቲን ከነሙ አከስመስ ወንቲ ሴረቀበይሰተ ከሚዩ ከነከ ፓስፖርቲ ከንሴረቀበይሱማ ከምርከኔሱ ኒባርባችሳ
ኩታ ቴክሳስ ናኖ ዳላስ ከጅራቱ ናኦሚ ሲዩም የሮ ሁንደ ጉያፊለኖ ዱራ ሰገሌ አከከነቱ ዱበቲ ሰበብ ኢንሳስ ጉያፊለኖ ዱራ ደፈኒ ሰገሌ ከኑን ፋይዳ ሄዱ አከቀቡ ዋንት ደጋሙፊ
ብዙ ወረፋ አይኖርም ገባውጣ ሊሆን ይችላል እንደ ሰፈሩ ዩ ኖ የተው ከስራም በኋላ ከስራም በፊት
የሮባይ ሰገሌ ዱርሰኒ ከኑ ጀቹን ደበረይነ ሞታ ኤገታ ጅረኒ ጥቃደ ጀቹራ ኩኒስ ደፍቴ አከሰንቱፍ ባቱ ሲደንዴሲሳ ሆጂ ድራስ ተኢቦድ የሮቦቆና ዮካን ኡማቶርባኒ ትድሌ ሰገሌ ከኑ ደንዴስ ሰንበታ የሮባይ ከንጅሩፍ አካታ ኢድሌት ጫላት ቦቆና ከንቀቡዳ ሃንግ ክብጣታ ሰዳሰ ሸኒት ኤጉን በርባችሱ አከይሮ ሁንዳ ደፈን ሰገሌ ከን
ናኦሚን ሰበራና ካን አፋጋ አማት ሰገሌ ካኒን ከን ነዮተው ገሩ ጉያ ፍለኖ ጉዳ ሰነዱራ አከፍለቱ ዱበቲ ናኖ ዳላ ሲት ለሚሌ ኢትዮጵያ ረደዴ ቢአኒ ወልጋአንራ ኦዴ ፈኖ ፍለኖ አከቆደቱ ዱበቲ ጅርት ቂያፈቲሽስ ዱርሰኒ ሰገሌ ከኑ ቆፎቶን ታኔ ነሞቴሮ ጀል ቀባፍ ሰገሌ ከነን ኬሱማ ደርገጎታ ረቲ ሃና ጆይ ገብረስላሴ ጅራቱ አትላንታ ጆርጂያ ሐዋሳ ሼ ከሰቲ ደርገጎተ ፍለቶተ ጀጀቤሱፍ ደደመቅናኖ ጀቲ ዳበተ ዱንፋፊ ወለበተ ፕሮቴክት ዘቦት ጂኤ ጀደም ዱበርቶተ ቢሮ ለማወሊን ከገገስቱ ዮተው ኢርማና ፍለቶታፊ ሁበኖ ኡሙረቲ ቂያፈቱ ጆርጂያ ከሰት የሮን ጡሙራ ካንዱርሰኒ ሰገሌ ከኑ ሰፊሳን ያታጅራ ጀቴት
voting in Georgia runs from October 15th through November 1st.
Georgia ke satdursani sagale kennun onkolole sakurashani hanga sadasa tokkotti kan adem sifamu yotau tokkon tokkon kutabiya tikko addadde fakkacho akkadanda hubachun barbajisad kanaf kutalem biya malakatan ilaluf kutabiya sanabra wanjur hubachun barbajisad
hanan akajetut jiraton Atlanta heddun sani filatto tagalmanida ጉያ ፍለኖት ቀበተማን አከባሃን ምርከኔሱን ቆርማታ ጉዳ ተኤጅረጀት ካዮን አበተሼ ከሳቶክ ጉያ ፍለኖ ዱርሴ ሰገሌ ከኑን አከደንዳም ነሞተ በክሲሱዳ
So a lot of people know there's an election coming up but we want to make sure people know what's on the
Kanaf namoni bayen flannon ufa akajiru beku garu namoni woraqa flannor malto akajiru bakka sagale dursani tikennan esa akargatan ሃሎ ኦፊሳኔ አከሚት አከ ኢላሉ ደንዳኒፍ ዱጉመ ኦፊታማነው ማ ሰገሌ ከኑ በርባጅ ሱንዱማ አከበከን መርከኔ ሱበርባን
ነሞኒ ባይን ፍለኖን ኩን ዋይ ዶርጎሚ ፕሬዚዳንቱማ ቆፋ አከተ ኤቲ ፉዳቱ ከጀዳን ሃናን ዱጋንጅሩ ገሩ ኢሞኒ ፍለቶኒ ወራቃ ፍለኖ ረት ሙርቴሰን ባይዳ
There is a lot more on this ballot than just the presidential race, right? There are local races, there are statewide races, there are so many
Dorgomin nanno nijira, Dorgomin gutu kutale biyetti jira. Waraqaf lanno ratte wan murteesunu kanjirenya kenya guyya guyya ratte ibageesisan baayera. Kanaf uguman namonni sagale sani kaadimama presidenti qofa akkain taneef sana caala akkate akkabeekan jajjabees.
Jirata magala Kansas City Dr. Salomon Torbanto Kodura sagale sani kan kenna niyota filanno kanarrat kaadimamto tarra wan egan akasjechudan ibsaniro
ሁለ ተወዳዳሪዎች አሉ በእነሱ ውስጥ የትኛው ሞር ለኔ ስሞል ቢዝነስ ኦነር ነኝ እንደገና
ካድመምቶን ለመቱ ጅራ አከባ ቀበኛ ደልደረ ጥጥቃፊ ወጀታ ተኮቲ ይሰከምቱ ጫላትና አፈየደ ጀለኒ ላለ ተኮን ተኮን ካድመማ ማለከት የሰን ኢላለን ቱሬ አቺስ ፍለኖ ኮስሙርቴ ሴራ
አብለና ሞተ ዱርሰኒ ፍለታን ሆርዶፋና ከጀለኒ ፍለኖ ፕሬዝዳንቲ ሰዳሰ ሸን አሜሪካ ከሰት ገገ ፈሙዱራ ወረቃን ሚሊዮን አፍርተማ ኦል ሰገሌን ረትከነመር ወረቃን ዱርሴ ሰገሌ ረትከነንኩን ከራማነ ፖስታ ከነን ኤርገመን አከሱመስ ቃማን አርገሙን ሰገሌ ከኑ ከንደበለተኒዳ ጉቱማ ዩናይትድ ስቴትስ ከሰት seerri dursanii sagalee kennuufi yeroon itti sagaleen sun kennamu kutaalee biyyattii keessatti adda adda yoo ta'u, tokkoon tokkoon kutaan United States guyyaa dursanii sagalee kennuu dandeessisu qajeelfama ofii guyyaa filannoo sana dura lafa kaa'atu.
Gabaasaalee filannoo ilaalchisuun ergamanitti deebina hordoftoota keenya oduu ammanuu dhaqqabe qabna. Somaaliyaan dippiloomaatii Itiyoophiyaa Maqdishoo keessaa hojjetan irratti ibsa persoonaa nan giraataa kan akka biyyatti gad lakkisanii bahan taasisu irratti baastee jirti. Ministiriin dhimma alaa Somaaliyaa har'a ibsa baaseen qoonsilaan Itiyoophiyaa Ali Mohammed Adan gochaalee qooda dippiloomaatummaa isaaniitii ala ta'etti hirmaatee jira jechuun balaaleffate. Sababa kanaaf yeroo xaaliyaan kun isaan dhaqqabe irraa kaasee sa'aatii 72 keessatti akka Somaaliyaa gad lakkisanii bahan ajajee jira. Mootummaan Somaaliyaa gochaalee dippiloomaatichi itti hirmaate jedhe garuu waan gadi fageenyaan ibsa hin qabu. Dhimma kanarratti ministirii dhimma alaa Itiyoophiyaa irraa deebii argachuudhaaf yaallee ammaaf hin milkoofne. Filannoo dargaggoonni pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi irratti hirmaatan kanneen umriin isaanii tilmaamaan waggaa 18 hanga waggaa 27 ta'e gidduutti argamaniidha. Gabaasaa Looran Boomaan kunoo.
Hooggantoonni barattootaa koollejii Montgomerii kan Rookviil Meeriland keessatti argamu dhiyeenya kana wiirtuu filannoo fakkeessanii hojjechuudhaan waraqaa akka filannoo fakkaatu qopheessanii aangaa'onni filannoo barnoota filannoo akka kennan affeeraniiru. Filannoo pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi sadaasa keessa geggeeffamu irratti barattoonni sagalee kennuuf akka qophaa'an gochuuf carraaqqi taasifamudha. Briitnii Griin qindeessituu wiirtuu filannoo fakkeessaaf qophaa'eeti. Qophiin har'aa hunduu barnoota filattootaaf namoonni filannoo akka argan filannoo irratti maal akka isaan mudachuuf jiran akka ilaalan gochuu ture jette. Hirmaattonni kan akka Akiyaan Daamang kana waan dinqisiifatan fakkaata.
Yeroo jalqabaaf ennaa sagalee kennan maal akka namatti dhaga'amu arguun barbaade. Filannoo pirezidaantummaaf sagalee kennuun anaaf kun ka jalqabaati. Kanaaf deemsa isaa arguun barbaade.
Dargaggoonni filattootaa kun dhimmoota adda addaatiif dhimmamu.
Financial issues or with the debt of the country. I don't really understand much of it.
Dhimmoota faayinaansii liqaa biyyattii waliin jiru fa'a. Dhuguma waan baay'een saanaaf hin galle garuu yoon ilaale lakkoofsa guddaanatti fakkaata. Maaliif akkas akka ol ka'e anaaf hin galle.
Jijjiiramni qilleensaa barbaachisaadha jedheen yaada mirgi wal hormaataas akkasuma jette.
Namoota baay'eef gaheen Ameerikaan addunyaa irratti qabdu keessumaa dargaggoota filattootaaf dhimma baay'ee barbaachisaa ta'e natti fakkaata.
Dorgommii pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi Rippaabilikaanticha Doonaald Tiraampiif Deemookiraatii kata'an Kaamlaa Heeris gidduutti taasifamu irratti barattoonni gaafataman irra caalaan isaanii eenyuuf akka sagalee kennan hin ibsine. Garuu kutaan Yuunaayitid Isteetsi Meeriland qabiyyee dimokiraatotaa cimtuu waan taateef Heeristu injifata jedhamee eegama. Kanaaf itti gaafatamtuun dargaggoota rippaabilikaanotaa Joorjiyaa Jaakuliin Haarn dhimmoonni hiriyoota ishee rippaabilikaanotaaf barbaachisan maal akka ta'an gaafatamte hedduudhaaf waa'ee dinagdeeti jette. Mana jireenyaa, qaala'insa jireenyaa, gatii gurgurtaaf, gatii gaasii yeroo hunda dabalaa jiruu ennaa ilaalamu yeroo amma kana jiraachuuf maatii qabaachuun hin danda'amu jette. Akkasumas duulli filannoo dargaggoota filattootaa dhaqqabuuf akkamitti deemuu qaba. Filattoota dargaggoota tokko tokko bilbilaan bira ga'uu hin dandeessu. Sababiin isaas isaan bilbila isaaniirraa bilbila hin barbaachifne ofirraa dhorkuu ka danda'u qabu yookaan lakkoofsa hin.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya gama miidiyaa hawaasaa keenyaan hordofuu dandeessan. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusarii keenya Nigusuu Taammiree kan isin keessummeesse an Tuujubee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula'a.